yose. Reka tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Bakunzi ba radio ya Amerika, cyane cyane ikiganiro dusangira ijambo, ndabasuhuje aho muri hose mutwumva mwese. Mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro dusangira ijambo. Ubusanzwe uko maze kwimenyera, tubagezaho ibiganiro byacu turi mu ngo zacu kubera kwirinda icyorezo cya corona. Ariko iyo si yo nkuru, ahubwo inkuru nyamukuru nuko mu matora ya perezida w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumaze iminsi tubagezaho, ubu tubagezaho ikiganiro. Amajwi aragenda asobanuka ku bakandida babiri biyamarije umwanya wa perezida w'igihugu, kuko Joe Biden dukurikije ibimaze gutangazwa amaze kugeza ku majwi 279. Aha ndashingira hanini ku bijyanye n'ibyo radio Ijwi rya Amerika ndetse n'ibigo bikurikirana amatora bimaze gutangaza. Hari ibindi bigo, amaradiyo n'ibinyamakuru bifite imibare itandukanye n'Ijwi rya Amerika. Mu gihe Donald Trump amafite amajwi 218, kugira ngo twumve neza ibijyanye n'aya matora n'ibiyakurikiye n'ibiyashamikiyeho, natumiye impuguke ebyiri n'abarimu muri kaminuza bakurikiranye aya matora kuva agitangira. Reka mpere muri Leta ya Ohio, mbasabe mwibwira abatwumva.
Muri kumwe na Dr. Omar Karfani.
Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi, mukomere cyane.
Mukomeye.
Twatumiye kandi muri Leta ya Massachusetts.
Nitwa Jean-Marie Vianney Higiro, nigisha muri kaminuza iri muri Massachusetts yitwa Western New England University.
Ndabasuje cyane namwe Professeur Jean-Marie Vianney Higiro, ikaze mu kiganiro cyacu.
Murakoze cyane.
Reka mbahereho Professeur Omar Karfani, Ohio. Aho amajwi amaze kugaragara ageze, mwe murabona mute ko Joe Biden ubu amaze kuzuza ibisaba kugira ngo abe perezida wa Amerika?
Umuntu yavuga ko muri aya matora habayemo guhangana gukomeye cyane, ariko ngira ngo uko guhangana kwari guturutse mu buryo amatora nyirizina yabaye mu bihe twavuga bidasanzwe muri iki cyorezo cya COVID-19, bigaragara ko Perezida Donald Trump yatangiye ndetse n'amatora atari yaba, avuga ko atemeranywa n'uburyo amatora azakorwamo, cyane cyane uburyo bagiye batorera mu posta bakohereza, noneho iposta ikaba igenda ishyikiriza abatoye ibiro by'amatora nyine aba amabahasha nangwa se amafishi batoreyeho. Umuntu rero yavuga ko abihuje no kuba uko dasanzwe kwagiye kuba muri aya matora, niho akenshi umuntu yavuga ko byagiye biruhanya mu gukora ibyo bikorwa by'amatora. Hano rero muri Ohio nango si muri rusange, umuntu yavuga ko Joe Biden yagiye asa nkaho ajya imbere mu mibare yagiye igaragara muri iyi minsi. Bigaragara ko uretse kwenda muri iyi ntara twavuga ko iyi state ya Ohio yo ntabwo yigeze ayitsinda, yatsinzwe na Donald Trump, ariko mu zindi state nyinshi byagiye bigaragara ko hari ikintu kigaragara cyane hagati muri aya matora. Nuko navuga ko ku mpande zombi aya mashyaka y'aba Republican n'ishyaka ry'aba Democrat basa nkaho bagabanye igihugu, kuko nagendeye mu mibare nsanga buri shyaka rifite ryagiye ritorwa n'amastate hafi 28-25. So bivuga ngo Donald Trump yatorwa n'amasteti 28-25, Biden atorwa n'amasteti 28-25, yenda kuri Biden hakiyongeraho na n'umurwa mukuru DC, noneho kandi nawe ufite abatora abo bita abadelegate bageze kuri 3. Yenda navuga ngo ikibazo Donald Trump yagize mu kugira amajwi makeya ni uko izo state nyinshi zamutoye zigeze zifite abo bita electors bakeya 3-4-5, ubwo byendo bikagenda bigera ku 10 state na ubwa state ya muto ifite amajwi menshi ni Texas na Florida. Texas ifite 38, Florida ifite 29.
Reka duhina aho ngaho, ihangane gato duhina aho ngaho kugira ngo dusangire ijambo. Profesori Higiro mwebwe, aya matora aho ageze ni hafi ku musozo, mwabwira iki abatwumva musesenguye?
Icyo nabwira abatwumva ni uko mu bihugu bigendera kuri demokarasi, iyo hari ipiganwa ry'amashyaka, noneho iyo uhagarariye ishyaka iriri atsinzwe yemera ibyavuye mu matora, niko bigenda. Ubwo rero ni ukwitegura ko nubwo Perezida Trump avuga ko kuwa mbere bazajya mu nkiko, ni ukwitegura ko hari ubwo azagera bakabona ko agomba kwemera ibyavuye mu matora, ahubwo noneho akareba kure kugira ngo ategure uko ishyaka rye rizasubirana ubutegetsi mu myaka ine, nyuma y'imyaka ine Biden azaba avuye ku butegetsi. Njyewe niko mbibona, mu muco wa demokarasi niko bigenda. Ikivuye mu matora kiremerwa, utsinzwe akemera ko yatsinzwe n'ishyaka rye, bakitegura bagategura andi matora.
Ariko murasa nk'abafite impungenge, Profesori Higiro, murasa nk'abafite impungenge z'ibyakurikiraho?
Nta mpungenge mbona, kuko ni byiza ko Trump nyine ajya mu rukiko kugira ngo abamushyigikiye babone ko ibyo urukiko byabivuze ko ari byo nyine bihuje n'ibyavuye mu matora. Kandi ntabwo ndi umunyamategeko, ariko mbona ko kujya mu nkiko zabikoze mu rwego urebye rwa politiki, ntabwo ari ukugira ngo azagende noneho nagerayo inkiko zihindura ibyavuye mu matora.
Ndabashimiye Profesori Higiro. Mbagarukeho Profesori Omar Kalfani, mwe murebye kugeza ubu amatora abaye kuwa kabiri, birumvikana ubusanzwe amajwi yahitaga amenyekana Perezida kenshi akarara atangajwe uwo munsi, byatinze kubera impamvu mwakomojeho z'uko turi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, abantu bakaba baratuye mu buryo butandukanye. Icyo mubona kugeza ubu ku bijyanye n'ibikorwa byabaye, hari ugutora, hari ukubarura, hari ugutangaza amajwi yavuye mu matora, mwabwira iki abatwumva?
Ikintu umuntu yavuga ni uko aho bigeze aha ngaha, Joe Biden yamaze gutangazwa nk'uko nawe wamaze kwivuga ko ku ijwi rya Amerika mwamaze kubona amajwi 179, harimo n'ibindi binyamakuru nka CNN byamaze kubona 190. Bigaragara ko ya majwi nyine 170 nango se babandi batora bazatora mu kwezi gutaha, sine nimba turi bashe kubiganiraho, babandi bita electors bazatora nibo nyirizina bazatora mu kwezi gutaha kwa 12. Abo rero 170 Joe Biden yamaze kubarenza. Iyo rero umuntu ageza kuri 170 niwo mubare witwa ko ari 50 wongeho rimwe, bivuga ko nibyo bita simple majority, abamaze kubona uburyo bwo gutsinda noneho agatangazwa. Numva rero nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, haracyarimo ikibazo. Njye mbona iyo ubundi mu mucyo wa demokarasi nk'uko yaramaze kuyivuga, iyo amatora yabaye akaba mu mucyo, mu bwisanzure, cyane cyane nk'uko bikunze kugaragara muri bihugu twita ko ari ibihugu bimaze gutsimbakaza demokarasi mu buryo bwisumbuye umuntu atagiranye n'ibindi bihugu byo mu nzira y'amajyambere, umuntu yavuga ko amatora yabaye utsinze aratangazwa, utsinzwe rwose agahita avuga ati natsinzwe. Ariko mu myifatire nango se mu buryo uyu mugabo Donald Trump yagiye agaragara, natangiye mbivuga ko yatangiye anenga uburyo amatora azabamo n'amatora ubwo yataraba. Aho rero niho hagiye hava ikibazo, kuko yari abikomeje kugeza n'ubu ngubu, aho yamaze gutangaza ko amatora atararangira. Bamaze ibinyamakuru bimwe bimaze gutangaza ko Joe Biden yatsinze, we yahise atangaza ko amatora atararangira, anavuga yuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ati kuwa mbere ahubwo tuzajya mu nkiko kugira ngo tugeze ibibazo byacu. Icyo rero nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, mbona kujya mu nkiko nta kinini bizamara byakabaye bigira icyo bimara kinini mu gihe Donald Trump yaba afite amajwi 70 nka perezida uriho noneho abademokrate bakaba bari bavuga bati ntabwo twemera ngo n'ibyavuye mu matora ariko mu gihe akiri ku majwi 218 ndetse n'intete nyinshi zisigaye bavuga zabarura zikaba zitamugeza kuri 77 numva nta kinini nk'uko mugenzi wajya yivuze numva ari mu rwego rwa politiki gusa ariko mu rwego rujyanye n'amatora nta kinini bizamubara.
Ndabashimiye cyane Professor Omar Karfani. Reka mbagarukeho Professor Higiro, mwe mwabaye nawe igihe kinini, muhamaze kinini cyane, ashobora kuba ari ubwa mbere mubonye amatora agenda ku buryo nk'ubu. Icyo mubona kigaragara cyahindutse gituma ibintu bigenda gutya, ni iki mwatubwira?
Icyatumye bigenda gutya nk'uko umugenzi wanjye abivuze ni icyorezo, kuko icyorezo cyatumye hakoreshwa uburyo bwo gukoresha iposita. Noneho muri ubu buryo bwo gukoresha iposita hari state, ni ukuvuga ibihugu bigize Amerika bitari bimenyereye gukoresha ubwo buryo. Niyo mpamvu wabonye nka Pennsylvania byaratinze cyane kugira ngo nibarura n'ubunanubu, nta nubwo ryari ryarangira neza, ariko abari bamenyereye gukoresha ubwo buryo bwo kwiposita nka Florida na Texas barangije kubarura ku munsi wa mbere w'amatora. Icyo rero nicyo cyatumye ubona amatora ya hano agira irindi sura, ukumva ku munsi mu matora yabayeho ntibatangaje umuntu watowe. N'ubwa mbere nanjye nk'uko abivuze ndino kuva urebye muri 82, n'ubwa mbere mbonye bitwara igihe kugira ngo batangaze ibyavuye mu matora.
Icyo ni ikibazo kigaragaza nk'uko mwabikomojeho mwembi, Amerika iri mu bihugu twavuga byateye imbere mu bijyanye na demokarasi n'ubutegetsi bushingiye ku mategeko. Ku bakurikirana amakuru babona ko amajwi atatangajwe uwo munsi, hari abagiye bazamura impungenge ndetse n'ibibazo bishobora kuba bifite ishingiro. Professor Karfani, ibintu bigeze nk'aha ngaha mubona uretse inkiko, ibindi ubundi buryo bwatuma byoroha bikanyura mu nzira, abemera ko watsinze akagaragara ko yatsinze, watsinzwe bikagaragara ko yatsinzwe, bigakomeza kugeza aho bariya bagize koleje y'itora bazabyemeza, inzira mbona yafatwa yakoreshwa ni iyihe?
Umuntu ubundi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, umuntu yavuga nko muri Afurika, muri Aziya, na bimwe mu bihugu umuntu yavuga bifite system itameze nk'iya Amerika, kuko muri Amerika hari system twita presidential system, ni system perezida aba afite ingufu muri executive, nta wundi bafatanyije, abandi bose bikakora abajyana. Muri ibyo rero bihugu navugaga byo mu nzira y'amajyambere, nangwa se ni mu bindi bihugu bifite system bita system parlementaire system, ari system minisitiri w'intebe niwe uyoboye guverinoma, ariko hakaba hariho umukuru w'igihugu mu ndimi z'amahanga bita symbolique, uba udafite ijambo rikomeye muri politiki. Icyakabaye kiba ni ugukora icyo bita coalition, ariko muri sisiteme ya Amerika ntibyakunda. Coalition ni nko kuvuga ngo no gusangira ubutegetsi, noneho aya mashyaka yo bakumvikana ati mwe mwagize 51, 52, twe twagize 48, murumva ko natwe dufite ingufu mu gihugu, dufite abantu badushyigikiye, mureke twicare mu biganiro dusangire ubutegetsi. Ariko kuri sisiteme Amerika ifite ibyo ntibijya bikora, kuko bafite sisiteme ikora uburyo bwitwa uwatsinze atwara byose. Rimwe na rimwe ashobora kuba yafata nk'umuminisitiri umwe, babiri bari muri guverinoma ivuyeho, ndashaka kuvuga nka Joe Biden akaba yavuga ati ngiye gufata nka minisitiri runaka wari usanzwe akorana na Donald Trump w'umurepublikani, akaba yamurekeraho muri guverinoma, ariko biterwa na perezida ugiyeho, ariko biba gake cyane gashoboka. Ibyo rero navuga ko ari byo yakabaye biba nk'ibiganiro, ariko muri sisiteme y'Amerika aho ntibijya bikunda. Ubu ikizakora ni uko, nk'uko mugenzi wanjye arimo abivuga, ikizakora ni uko Donald Trump nakomeze koko gutsimbara ko bizajya mu nkiko, nibigerayo bizarangira yenda inkiko zivuze ati aho habaye ibibazo nibongere bakora ibyo bita recount, bongere babarura amajwi. Muri uko kubarura amajwi ngira ngo ntacyo bizahindura kinini kunsinzi ya Joe Biden. Nukuruwa ngo kubano na tulimo kubugana kujina mkwezi kwa chuminawiri aho abo wa electors bazde imeza ibijabu ya matora na chie karimu kwa chuminawiri hagati nono kujira kuitariki ya makumyawiri aho perezida mwisha za wala hira ntekereza ko ibyo bibazo byose bizamaze gukemuka.
Turabitekereza, reka tubiteganye. Profesori Higirumwe, mbagarutseho nkuko Profesori Kalufana bisorejeho gato, yaragira ati tariki 20 ukwezi kwa mbere umwaka utaha nibwo perezida mwisha wa Amerika azarahira. Dukurikije amajwi yatangajwe, Joe Biden azaba perezida, Kamala Harris abe vice perezida wa Joe Biden. Murebye ibibazo by'ingorabahizi mona bishobora kuba bazahangana nabyo kwikubitiro cyangwa se inyoroshyo babona, murayibona he mwebwe muri make cyane?
Ikibazo cy'ambere na mbere bagoba rubuze guhura nacyo ni ikibazo cy'icyorezo COVID cyangwa coronavirus. Nicyo kibazo cyihutirwa kuko utagikemuye ntabwo washobora guhangana n'ikibazo cy'ubukungu. Ubwo rero ndumva muri gahunda za mbere na mbere zihutirwa harimo icyorezo, kureba uburyo bwo kukirwanya. Kandi uziko no mu matora uriya mugabo Biden na Kamala Harris, icyo ni cyo kintu bagiye bashyira imbere bavuga bati uyu mugabo uriho ntacyo yamariye Abanyamerika. Nategereza ko gahunda rero zabo mbere na mbere ari iyo coronavirus icyorezo, noneho n'ubukungu, kugira ngo abantu bashobore gusubira ku kazi, amashuri, abanyeshuri bashobore gutangira gusubira mu ishuri, kuko ubungubu ibintu byose birakorerwa harakora ikoranabuhanga. Abafite ibintu bakora, ndavuga business, bafungure. Abafite ibibazo cyo kuba badafite akazi babone icyo barya.
Naho umwe murabona mute Professor Omar Kalfani n'abageraho, kandi mbabaza ngira nti ese mubona bazabishoboza iki?
Ikibazo ntabwo kije neza.
Ndagira nti uko Professor Higiro abigaragaje, mwe mubona izo ngorane cyangwa se ibibazo by'ingorabahizi bashobora kuba bazahura nabyo bazabishoboza iki?
Ngira ngo uko bizwi aya mashyaka abiri afite ibitekerezo binyuranye mu by'ukuri, navuga binyuranye cyane, ari nayo mpamvu bigaragara ko iyo habaye amatora nyine haba harimo guhiganwa. Buri shyaka rifite uburyo rishyira imbere intekerezo za politiki, irindi rikavuga ati intekerezo zacu za politiki. Numva nk'uko Professor Higiro yarabivuze, COVID-19 ni ikibazo gikomeye Joe Biden agomba kugitaho cyane cyane, kugira ngo kiza aramutse agitsinze kikarangira. Amerika niba ari ivuga ngo niyo iri ku rwego rwa mbere mu kugira abantu bandura cyane, mu kugira abantu bapfa cyane, ibyo byose akabikora mu buryo yabikorera management bigakunda, numva ibindi bizakurikira. Ariko nk'uko nari mbibuze ko aya mashyaka agira intekerezo za politiki zinyuranye, hari ibindi bitekerezo nangwa se ibindi bikorwa Joe Biden azakora nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umudemokarate. Ikintu numva noneho kindi azakurikizaho ni uko hari politike zo hanze, ibyo twita foreign policy, cyane abademokarate batumvikanaho n'abarepublikani, mu buryo nkeka ko yamaze no kuyivuga. Joe Biden yamaze kuyivugira muri izi kampeni z'amatora, avuga ko najya ku butegetsi hari byinshi azahindura mugenzi we yari yarakoze, cyane cyane nk'ibijyanye n'ibyemezo bijyanye n'ibidukikije. Donald Trump yari yarafashe akabisesa akava mu masezerano. Hari andi masezerano ajyanye n'ibindi bihugu runaka bijyanye n'iby'ubucuruzi. Hari ibintu byinshi batumvikanagaho, ndetse mbona ko uretse kuba wa mugana azakora kuri icyo kibazo cya COVID, ariko biranagaragara ko hari ibindi azagenda asa nk'aho asubiramo mugenzi we Donald Trump yari yarakozeho. Ikintu nagira ngo nigutsenda abakurikiye ijwi ya Amerika ku bijyanye n'imikorere ya executive nango se
na guverinoma
White House, nuko perezida iyo agiyeho abafite ubushobozi bwo gukora ibyo bita gukoresha ibyo bita executive order. Executive order ni ibyemezo bifatwa na perezida, noneho bikaba byashyirwa mu bikorwa mu gihe uwo perezida ari ku buyobozi, noneho undi yaza atabyemera nawe agakoresha executive order akabivanaho. Ibyo rero hano birakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akenshi ko hari n'amasezerano asinywa hagati ya Leta Zunze Amerika n'ibindi bihugu nangu se n'andi mashyirahamwe mpuzamahanga noneho hagakoreshwa ibyo bita executive order kubera ko ibyo bita ratification kubyemeza mu nteko ishinga amategeko ya Amerika ariyo Congress cyane cyane umutwe wa Sena bitwara igihe kirekire aho rero abaperezida ba Amerika bahitamo gukoresha ibyo bita executive order kugira ngo ibyifuzo byabo bishyirwe mu ngiro ndetse ni nabyo muzabona cyane muri diplomasi Amerika ikoresha.
Reka duhine gatoya Professor Kalfani mpijambo Professor Higiro ndagira nti hari impungenge abanyamerika bamwe bagiye bagaragaza muri iyi minsi ijyanye n'uburyo babona ko Amerika isa nk'iyacitsemo ibice bibiri abantu bashobora kuba batumvikana mubona umuti ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden nk'uko amajwi bigaragaze icyo bwazakora ngo iki kibazo kibubashe kugikemura ni iki mwatubwira
nibyo koko na Biden yatangira kwiyamamaza yabonaga ko muri Amerika hari umwuka mubi ko hasa n'ahari ibice bibiri mu baturage bihanganye ndumva rero mu kintu azakora ndetse yanavuze muri yanavuze niba rejo cyangwa ejo bundi ari ukuvuga ati turagira ngo tugarure yabyise ngira ngo the store of America mbese ni nk'umutima umuco wa Kinyamerika kuko uko byari bimeze wabonaga buri gihe abantu bahanganye ugasanga bakoresha n'amagambo atameshe kandi ayo magambo agaturuka ku mukuru w'igihugu noneho n'abandi bahanganye nawe nabo bagakoresha amagambo nk'ayo n'ibinyamakuru nabyo bigakoresha amagambo nk'ayo
bamwe niko bavuga ko biyaturuka ku mukuru w'igihugu ariko nanone byumvikane ko Perezida Trump ubwe ntiyabyemeraga ko ari guteza ibyo bibazo by'umutekano muri cyangwa se by'ituze riki hagati y'abantu hari n'abarepublikani batabyemeraga kuri ubwo buryo cyokora abademokrati n'abandi bantu babonaga Perezida Trump ko ashobora kuba ari we uteza umwuka mubi mwakomeza Professor Higiro
yego hari n'ikibazo cy'ivangura hari abavuga bati ivangura riracyahari nubwo muri za 60-70 hagiyeho amategeko arengera abantu badafite uruhu rwera baravuga bati iryo vangura rirakomeza mu bintu birebana n'akazi mu bintu birebana no kwa muganga mu bintu birebana n'aho umuntu atuye ubwo rero abademokrate bo bakavuga bati ibyo bintu bigomba guhinduka icyo rero nacyo ni ikibazo ngira ngo warabibonye ko muri uyu mwaka ndetse n'umwaka ushize hari abirabura bishwe n'abapolisi
mu buryo butandukanye
kandi ntibwari ubwa mbere ibyo rero ni ibibazo ubona abademokrati bavuga bati ubutegetsi buriho ntabwo bwabyitwayemo neza twebwe turagira ngo dukosore ibyo bintu noneho abanyamerika bumve ko bafite uburenganzira bumwe bumve ko ivangura yego ntiryashira ako kanya ariko bumve ko hari ingamba zo kurirwanya
ndeka mbahindira ngaho Professor Higiro mfatireho mbaze Professor Kalfani we mwe mubona Joe Biden na Kamala Harris mubona ingufu cyangwa se umuti w'ikibazo n'ibindi bizaba bibugarije mubona bazikurahe
ingufu wazivana urabona igihugu nka Amerika ubwacyo ni igihugu twavuga ko gifite ingufu mu bintu byinshi mu bukungu gifite ingufu mu gisirikare muri diplomasi ariko aba bagiye kuyobora Joe Biden na Harris bo bazishyigikiza cyane ku bijyanye nk'uko nabivuze mbere n'intekerezo za politiki ziri mu ishyaka ryabo intekerezo za politiki rero ziri mu ishyaka ryabo hari porogaramu politiki bafite iyo niyo bazakira imbere cyane cyane nk'uko twatangiye tuyivuga bavuga bati hari ibintu umurepublikani ariwe Donald Trump yakoraga twe tutemeraga none tugiye kubikosora ibyo rero byinshi kuko bazabikosora ngira ngo Joe Biden namara kurahira ku itariki 20 kwa mbere ikizakurikiraho ngira ngo tuzabona azazini nise nango se zitwa executive orders
byabyemezo
by'umukuru w'igihugu bizaboneka ari byinshi kuko hari byinshi azakora ku buryo azahindura byinshi ndetse nk'ibyo Professor Igira yavugaga bijyanye no gushaka umuti w'ikibazo nyirizina kiri mu sosiyete nyamerika cyane cyane muri by'ivangura kuri nubwo ari ikibazo wa mugani umuntu atabwa kucyakemuka ejo nangwa ejo bundi kandi n'ikibazo abamwe banavuga ko cyabaye systemic cyabaye umuco karande n'ikibazo abademokrati bavuga ati iki kibazo tugomba kukirwanya kandi tugomba kukibonera umuti ingufu rero kandi bazivana mu byo bita legitimacy mu kuba yaratowe ari perezida w'igihugu noneho nuwo yaratowe nawe ari vice perezida w'igihugu noneho agakora akazi nkuko abaturage bamutoye babyifuza.
Yereka twanzure reka mbasabe twanzure mwembi mbabaza ntimpereye kuri profesori Higiro tumaze kubona uko aya matora yagenze n'uko yavuzwe n'uko bimaze gutinda kugeza ha mubona isomo amahanga cyane cyane Afurika yakura muri aya matora ari irihe bigufi cyane
isomo hari ikintu tutavuze nuko hari uretse amatora ya perezida hari n'amatora y'abadepite yabaye hari n'amatora y'abasenateri yabaye kandi ayo matora kugeza ubu nta kibazo kigeze kiyagaragaramo ku isomo rero ku bibazo by'iwacu isomo nuko abaturage bafashe icyemezo kikagaragarira mu matora mu muco wa demokrasi nuza icyo abaturage bashaka nicyo abaturage benshi nicyo cyemerwa niyo haba hariho abantu badashaka batatoye uwo muntu cyangwa se batashyigikiye icyo cyemezo ariko abantu benshi akari cyo bashyigikiye kigomba kwemezwa.
Yereka reka duhiniraho mwihangana gatwara iminota yagiye rwose yatujyanye gusa ako nakongeraho n'igihe abaturage batoye mu bwisanzure nta gitugu kibariho. Profesori Karufani mwe isomo mwakuramo cyangwa Afurika yakuramo ni irihe?
Ngira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu ubundi twavuga ku rwego mpuzamahanga kiboye demokarasi kuko ni igihugu gikorwamo demokarasi ku buryo bwisanzuye isi yose igakurikira. Afurika rero yakwigira ibintu byinshi ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ni amatora wamugana n'abaturage bavuga bati turatoye kandi aba yabaye mu buryo bwisanzuye umuntu agatora uwo ashaka nta muntu umuri hejuru. Amasomo ni uko amatora nyine agomba kuba mu buryo bwisanzuye kandi agategurwa mu buryo buboneye abaturage bavuga bati twebwe turashaka kugira ngo tugire amatora meza hanyuma dutore umuntu w'urwego runuru. Afurika rero icyo igomba kuba yavanamo na isomo twavana muri amatora ni uko nubwo haba habonetse n'ibibazo ariko finally ku musozo bigaragara yuko amatora nyine demokarasi iratsinda buri gihe amatora ararangira abarura amajwi bakabarura uwatsinze bakamuha intsinzi yiwe hanyuma demokarasi ikaba itsinze nk'uko tubivuga.
Ndabashimiye cyane Professor Omar Karufani tuvuganye ari muri Leta ya Ohio. Tuvuganye kandi na Professor Jean-Marie Vianney Higiro ari muri Leta ya Massachusetts. Tugane kujyanye n'amatora arimo kurangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbisubiremo, ni amatora hari ya perezida, ni amatora y'inteko ishinga amategeko, ni amatora ndetse y'abaguverineri muri za leta zimwe na zimwe hirya no hino mu gihugu. Abatwumvaga mwese ndabashimiye.
Yego, murakoze.
Murakoze cyane.
Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakaraba.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.